But I may know what she hold. So for this kind of love, I don't need no bad. If you see me crash, oh yes, I'm crash. Stressing no because I will never lose my mind. Never, yeah. Siringi zura, siringi rangi, siringi jina. If you be maringo sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Buza unate. Ay mama we
nikikupa leo,
okay.
Utataka kesho.
I don't know.
Mana najijua nilivyo mtamu. Mimi ndiyo yule
yule
naipendwa na nyuki.
I can take
it. Wananita asali.
Baby, I love you. Oh, baby, I need you. Oh, baby, I miss you. La 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 la. Baby, I want you. Chu chu chu. Ukinigusa kidogo nasikia raha. Ukizidi nitamwambia ma. Umefundwa na nani mbona we bala? Uno lako sindimba ngoma.
Jinsi ulivyo.
Ai.
Umeniweza
mama,
ujanja.
Siringi zura, siringi rangi, siringi jina. Kifupi maringo sina, ila tatizo nilivyo, yani nilivyo. Buza unate. Ay mama we
nikikupa leo,
okay.
Utataka kesho. Najijua nilivyo mtamu. Mimi ndiyo yule
yule yule
naipendwa na nyuki.
I can take
it. Wanani.